Jeremiah 39 verse 1. Kwathi lapho iJerusalema selinqotshiwe ngonyaka weshagalolunye kaSedekiya, inkosi yakwaJuda ngenyanga yeshumi, kwafika uNebuchadnezzar inkosi yaseBhabheli nempi yakhe yonke iJerusalema walivimbezela. Verse 2. Ngonyaka weshumi naye kaSedekiya, ngenyanga yesine yeshagalolunye lwenyanga, umuzi wafohlwa. Verse 3.
Kwangena zonke izikhulu zenkosi yaseBhabheli zahlala esangweni eliphakathi, oNerigali Sareseri noSamigari Nebo noSaresekimi induna yezinceku noNerigali Sareseri induna yabapristi kanye nazo zonke ezinye izikhulu zenkosi yaseBhabheli.
Verse 4. Kwathi lapho uSedekiya inkosi yakwaJuda nawo wonke amadoda empi bezibona babaleka, baphuma emzini ebusuku ngendlela yensimi yenkosi ngesango phakathi kwezingange zombili, waphuma ngendlela yase-Arabha. Verse 5. Kepha impi yamaKhaledi yabagxosha yamfica uSedekiya emahlane aseJerikho, yambamba yamkhuphulela kuNebuchadnezzar inkosi yaseBhabheli eRibila ezweni laseHamathi, wamahlulela. Verse 6. Inkosi yaseBhabheli yabulala amadodana kaSedekiya eRibiya phambi kwamehlo akhe, futhi inkosi yaseBhabheli yabulala bonke abakhulu bakwaJuda. Verse 7. Yakhipha namehlo aSedekiya yambopha ngamaketanga kuba imyise eBhabheli. Verse 8. AmaKhaledi ashisa indlu yenkosi nezindlu zabantu ngomlilo, ayidiliza izingange zaseJerusalema.
Verse 9. Insali yabantu ababesala emzini nabahlubuki ababehlubukela kuye, nensali yabantu abaseleyo, uNebuzaradani induna yabalindi wabathumbela eBhabheli.
Verse 10. Kepha uNebuzaradani induna yabalindi wabashiya abantu abampofu ababengenalutho ezweni lakaJuda, wabanika izivini namasimu ngesikhathi sinye. Verse 11. UNebuchadnezzar inkosi yaseBhabheli wamyala uNebuzaradani induna yabalindi ngoJeremiya wathi. Verse 12. Mthathe umbheke, ungamenzeli lutho olubi, kepha wenze kube njengokusho kwakhe kuwe. Verse 13. UNebuzaradani induna yabalindi kanye noNebushazibani induna yezinceku noNerigali Sareseri induna yabapristi nekhulu zonke zenkosi yaseBhabheli base bethumela. Verse 14. Bathuma bamkhipha uJeremiya egcekeni letilongo bamnikeza kuGedaliya indodana kaHikamu kaShafani ukuba amyise ekhaya, wayesehlala phakathi kwabantu. Verse 15. Lase lifika izwi kaJehova kuJeremiya esavalelwe egcekeni letilongo lithi. Verse 16. Hamba ukhuluma ku-Ebedi-Meleki umkushe uthi, usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bheka ngiyakwehlisela amazwi ami kulomuzi kube kubi, kungabi kuhle, abe ngaphambi kwakho ngalolo suku. Verse 17. Kepha ngiyakukophula ngalolo suku, usho uJehova, unganikelwa esandleni sabantu obesabayo. Verse 18. Ngoba ngiyakukhulula nokukhulula, awuyukuwa ngenkemba, kepha ukuphila kwakho kuyakuba yimpango kuwe ngokuba ungethembile, usho uJehova.